Bugesera itangare abamarayika babaze abo ni bande bavuye hehe abo ngabo mubona nibo bagiye batsinze isi imiruho n'imibabaro bagiye guhabwa ingororano zabo tuzazamura amaboko yacu tubwiriye isi burabeho tuzafatana mu biganza tubwirana amakuru meza abamarayika baduha ikaze ngo nimuze binjire mu munezero w'iteka tuzazamura amaboko yacu tubwiriye isi burabeho tuzafatana mu biganza tubwirana amakuru meza abamarayika baduha ikaze ngo nimuze binjire mu munezero w'iteka Boziza tuzaririmba tugezeyo isaba niyo kuvuga ibyo gutsinda kwacu tubikesha Yesu tuzamura amakamba tuyashyire ku birenge bye tuyirimbe dusingiza icyubahiro kibita iteka tuzazamura amaboko yacu tubwire Yesu imburabeho tuzafatana mu biganza tubwirana amakuru meza abamarayika baduha ikaze ngo nimuze binjire mu munezero w'iteka tuzazamura amaboko yacu tubwiriye isi burabeho tuzafatana mu biganza tubwirana amakuru meza abamarayika baduha ikaze ngo nimuze binjire mu munezero w'iteka Yesu tumubona amaso ku maso aduhana kura marira yose twariri yeburiye isi nituzongera kumva amarira y'imfubyi cyangwa amarira y'abapfakazi hehe no kuba bara ukundi tuzazamura amaboko yacu tubwire Yesu imburabeho tuzafatana mu biganza tubwirana amakuru meza abamarayika baduha ikaze ngo nimuze binjire mu munezero w'iteka tuzazamura amaboko yacu tubwiriye isi burabeho tuzafatana mu biganza tubwirana amakuru meza abamarayika baduha ikaze ngo nimuze binjire mu munezero w'iteka tuzazamura amaboko yacu tubwiriye isi burabeho tuzafatana mu biganza tubwirana amakuru meza abamarayika baduha ikaze ngo nimuze binjire mu munezero w'iteka
Ukunda umunyabyaha
Ukofite awafito watunze wukome Ibishimo visimura maganya Uyamosara komanga kuruji kumutima Mutingurire, ginjire